sondo, akili ni nywele na vanjuga kaniki, magoma mengi na vipwaya na kati za mitaa, paka warabuni, ulaya, Europa, rasili mali na mabilion wanatuibia, hawataki tuende kwao mababilon, visa wakitunyima lakini kwetu airport wakigongewa, eti uhuru na usawa, bado enzi za utumwa. Tokea enzi hizo zetu, mabibi, mababu, walivaa vibwaya, mabibi, waliweza tamaduni, lakini sasa napata gazabulukugi kama na nyuki, kwa wafitini, wanaozuga, eti, miziki, ahahaha, kasoko tamkinywa, ahahaha, kasoko tamkinywa, yeah, my brother man, Delasi, everything's gonna be alright, milima haikutani, binadamu kutana, yeah.